Ntafunga mkuju nikijaza kibubunia nikuonge my love. Sitakwepa majukumu ya vitembele kipapatio nikupenge my love. So mpaka mkorogo ilo unapendeza, mina pina eni unavyocheza, ubali mejana linajieleza. Ukichoka ya kibongo baby kingereza, macho lege kama ya kengeza, ubali mejana linajieleza. Baby you my melody, you my melody, you my melody. Baby you my melody, you my melody, you my melody. Lord music on this one. Watanibeba nipeleke mbali mbali na wewe, moyo wangu utabaki kukupenda. Watakubeba wakupeleke mbali mbali na mie, moyo wako utabaki kunipenda. Staki ni kuombe we wangu wa future, nataka niombe hela za nywele na kucha. Wakijileta mimi nitasema nao, kazi tunafanya nahitaji mafuta, nikisema niache mimi roho itanisuta. Wakijileta mimi nitasema nao, chunga wasi na chaya, moyo wangu umependa we basi. Mimi nishazama siwezi toka, nishazama mazima. Yo baby yo mama.